Saar, ñeen fukk ak juróom. Yusufa xàmmiku na ay magam.
Ba loolu amee, Yusufa mënatula téye boppam, te surgaam yépp a nga teew. Mu daldi àddune, xiddi leen ma yéen ñépp. Ñépp dem, ba benn jàmbur nekku fa, ba Yusufa di xàmmiku ay bokkam. Mu ne yikket jooy-jooy yu metti, waa Misra di ca dégg, ba ca kër Firaw na sax. Noonu Yusufa ne magam ya, man mii maay Yusufa. Mbaa sama baaye ngi dund, waaye magam ya mënuñu ko tontu, ndax booba njàqare jàpp na leen. Yusufa delu ne ay magam. Jegeñ si leen, ñu jegeñ si. Mu ne leen, man maay Yusufa seen rakk jigéen jaayoon, ñu indi ma Misra. Waaye bu leen jaaxle tey, mbaa ngeen di sikk seen bopp, ndax li ngeen ma jaay ñu indi ma fi. Rawale ay bakkan moo tax yàlla yebal ma fi, ma jiitu si leen. Ñaari ata ngii, xiif baa ngi ci réew mi, te fii ak juróomi at ci kanam, kenn du bay, kenn du góob. Yàlla dama yebal ma jiitu si leen, ba rawale seen bakkan, dikke leen xetal gu mag, ba seen askan baña fey. Kon nag, du yéen ma yebal fii, waaye yàlla. Te mooma jagleel ma doon cëslaayal Firaw na, mel ni bàyyi ci moom, jiite këram gépp, boole ci yilif mboolem réew Misra. Gaaw leen dellu ci sama baay tene ko. Sa doom Yusufa nee na, yàlla fal na ma kilifak Misra gépp, ñëwal fi man, nu mu gën a gaawe. Su ko defee, nga dëkk si diiwaanu Gosen, nekk ci sama wet, yaak say doom, ak say sët, ak say gàtt, ak say gétt ak mboolem loo moom. Ndaxte des na juróomi ati xiif. Waaye dinaa la fi yore, ba doo ñàkk dara yaak sa waa kër, ak mboolem lu bokk ci yow. Yéen a gisal seen bopp, yéen ak sama rakk Benjamin, ne man Yusufa mii may wax ak yéen. Nettali leen sama baay, ndam li ma am ci Misra, ak li ngeen gis lépp, te ngeen indi sama baay nu mu gën a gaawe. Noonu mu laxasu Benjamin rakam, daldi jooy. Benjamin it laxasu ko jooy. Magam ña itam mu fóoni leen tey jooy. Booba la magi Yusufa ya doora wax ak moom.